Fall to stand again. Amen. We'll fall to stand again.
Wali ni andama, perfecti na wakanisa kama. Wakiamini nitakata tama. Ni wabaya, wali mwengu wa, ni wabaya. Mungu wangu kanepusha na wachanja chale. Ina Rajabu na Sibu na Wamoro tale. Mafanikio yako karibu, asili unakwasa na ndugu. Wakisikia umepata kazi, wanomba utoke patupu. Binadamu so wabaya, pesa ndo chanzo. Ukizikosa shida, ukizipata ra, zinakutolea mawazo. Binadamu so wabaya, pesa ndo chanzo. Ukizikosa shida, ukizipata ra, zinakutolea mawazo.
Baba go, Baba God, Baba God, through my home you change my life. Baba God, Baba God, through my home you change my life. Baba God, Baba God, through my home you change my life.
Roho mbaya matatizo, Mungu akipanga imo. Anakupa kwa malengo, anakupa kwa malengo. Ujui munda wala saa, tunaishi kwa ritha. Nashukuru Mungu kwa subira, oh subira. Kibunda kibunda kikingia, sikaribishi maneno. Nasaka pesa na nguvu zangu, sitakuchawa na hayo mapepo. Binadamu so wabaya, pesa ndo chanzo. Ukizikosa shida, ukizipata ra, zinakutolea mawazo. Binadamu so wabaya, pesa ndo chanzo. Ukizikosa shida, ukizipata ra, zinakutolea mawazo.
Baba God, Baba God, through my home you change my life. Baba God, Baba God, through my home you change my life. Baba God,
kibunda kibunda kikingia, sikaribishi maneno. Nasaka pesa na nguvu zangu, sitakuchawa na hayo mapepo.